intambara ukabona inzara ukabona indwara zidakira nukibaze byinshi isi irashira nubona abanyabyaha bakabya ukabona ubugome bugwira urukundo rugakonja yavuzwe n'abahanuzi usohora niwa muhagarika ahubwo singa imana yawe igure gushika amayiteka kandi igushoboze gutsinda abamarayika bagifashe imiyaga imbabazi zitararangira gira bwangu wishingane muri Yesu Mukiza zagushoboza gutsinda.
Shabbat shalom.